Roxy J. Roxy J.
Roxy Killer Beat Boy. JC Zambia. Yeah.
I'm not sorry. Roxy Killer Beat Boy.
There was a day. Day ni nakumanya o UK. Hello. Asana chiteke. Kea ni chokela mubache. Hello. Ninamuza mami. Mami. Nikukonda. Anani angakuti. Vachikondi shile fwaya. Nina vichitapo. Vachikondi nina vichitapo. Vachisivi wa mapo. Moyo wake nisivi wa mapo. Wamuna wa mabwela. Ni wa mambala. Wamuna wa mabwela. Ni wa mambala. Hapa sinifuna futi. Futi vachikondi shile fwaya. Wamuna wa mabwela. Wela, I won't send you my prayer. Wamuna this daisy, daisy, si mumafaka babondi. Wamuna this daisy, daisy, mudipe na jikondi.
Zamene ukamba siza poza, yeah. Zamene ukamba siza poza,
yeah.
Na ina zinanchitikila. Wamene ninakonda, na mutima wanga wase ninakonda. Uyu mukazi kumuhuza ni mukonda. Awe sana nivomere. Uyu mukazi kumuhuza ni mukonda. Awe sana nivomere. Yeah. Awe sana nivomere. Yeah. Awe sana nivomere. Yeah. Awe sana nivomere. Chifukwa na msi yako wina. Chifukwa na msi yako wina. Nani uza ki.
Nina vichitapo. Vachikondi nina vichitapo. Vachisivi wa mapo. Moyo wake nisivi wa mapo. Wamuna wa mabwela. Ni wa mambala. Wamuna wa mabwela. Ni wa mambala. Hapa sinifuna futi. Futi vachikondi shile fwaya. Wamuna wa mabwela.
I'm not sorry.
I won't send him up. Wamuna this daisy. Daisy, simu mafaka paboti. Wamuna this daisy. Daisy, mudipe na jikondi.
I said, I need you like the desert in it rain. My love for you can never drain. Veni velela too many to mention. Come on, mami, just be my sunshine. Nikukonda, baby, please be mine. Niziwa bana kukwanya more than nine. Zivo peace, vivin to vili common. Sangala affected, ukazini pasa common. Chili bright that mwa bulaza. Your bang city ya sekunina miza maboza. Vamene ukamba, winangu anani uza. So nisiene kankaribo kamba maloza. Wana kukwanya deeper than a thought. Na yenda, no yenda, siniza bwela soti. Tipasi pa mtima mfuno yesa futi, yeah. Boy kuri point yene ni mapenda, yeah. Tiefe ni kalasa basi ni zamu wina, yeah. Jina ni pasa ansa monga ni chimwamuna. Sichenzo ni papasa tiawe sinifuna. Na iso shipikisha batawe ni natuna, yeah. Wakai please reduce to me sangu, yeah. Sakala monga kutini nyama munga rango. Mapromisi ya pozori mupuri chiko pati. Mwanenge sabakazi bayambe kutihuza.
Nina vichitapo.
I'm not sorry.
Nina vichitapo. Chakisivi wa mapo. Moyo wake nesivi wa mapo. Wamuna wa mabwela. Ni wa mambala. Wamuna wa mabwela. Ni wa mambala. Hapa sinifuna futi. Futi vachikondi shile fwaya. Wamuna wa mabwela. Wela. I won't send you my prayer. Wamuna this daisy. Daisy simu mafaka pabondi. Wamuna this daisy. Daisy, mudipe na jikondi.
It's Smoke Fire Records production. It's Smoke Fire Records.
Aba sinifuna futi. Futi vachikondi shile fwaya. Wamuna wa mabwela. Wela. I won't send you my prayer. Wamuna this daisy. Daisy simu mafaka pabondi. Wamuna this daisy. Daisy mudipe na jikondi. Yeah. Mudipe na jikondi. Yeah.
na chikondi. Yeah.
From CJ on the drum.
Ulipe na chikondi. Yeah. Ulipe na chikondi. Yeah.